DaJimSafi.com.
Oh, the goddamn killer.
La 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 la.
Trucks,
yeah.
Dadu.
Trucks, trucks.
Leo ninatimiza ndoto mbaya nilishaiota mapema. Uvishe pete chanda chema, uwe wa kwangu tu. Wakitusema wakitunanga chua binadamu wanachema. Wasikuzimbue kanitema, uwe wapuze tu. Onarazi menizidi wakana pakawa. Kiwa mbali na mimi akili haiko sawa. Homa yangu mimi na garagara juu. Narazi menizidi wakana pakawa. Kiwa mbali na mimi akili haiko sawa. Homa yangu mimi na garagara juu.
Naoni pamba kanatoka malenda. Nimesha kuwa ndondo, nimepagawae. Umesha nipo blocks, sinatapa kwenda. Wanaoni fata fata wote na wapa kalenda. Usha fifunga nondo, nimepagawae.
Mama nipe, mama nipe, mama nipe, mama nipe, mama nipe, mama nipe, mama nipe.
Ona raha zimenizidi wakana pagawa. Kiwa mbali na mimi akili haiko sawa. Homa yangu mimi na galagana tu.
Ona raha zimenizidi wakana pagawa. Kiwa mbali na mimi akili haiko sawa. Homa yangu mimi na galagana tu.
Mapenzi pressure.
Wizard Comics.